Sintaza mpurutse kure Nagusabye ntungatire Zatinda ariko magere Uzasiga imiryango yuguruye Sintaza 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 mpurutse kure Nagusabye ntungatire Zatinda ariko magere Uzasiga imiryango yuguruye Sintaza 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 naciye inyuma mu basaza mbanza gukora ikosi ngeza ha Bifu na matera maze iminsi itanu nkora ntagoheka Aho kwamamara ngo uharamagara n'ababikoze bakihamagara Kiro cy'ubwenge ni nk'ubusayi imbere y'irobo y'amahirwe sa Humuna ajigara abizi data wambyaye ku mpungenge nyinshi Asabira imigisha myinshi ati mbona bizana kwica disi Tukiri ku isi ntuziyumve wambariza amahome disisi Irari ry'isi nicyo kimwe ukabariza ni rest in peace Barago umunsi naje nanjye ubwanjye ndumva ari danje Njya mbona muri rusange barabigize uruvangavange N'ubwitange ni wibande ku byo uri buhasange Impande ni mpande amarira y'ubuke n'ubujya bashikara Sintaza mpurutse kure Nagusabye ntungatire Zatinda ariko magere Uzasiga imiryango yuguruye Sintaza 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 mpurutse kure Nagusabye ntungatire Zatinda ariko magere Uzasiga imiryango yuguruye Sintaza 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 kwivuko Kurya ari naho ku isoko y'ibimwumva biri ku isoko mbasubije ku nkomoko n'ubu ntarazo nigara kwama wikwirukanka sigaho utagira ngo umene ibanga sindaza ndacyasa nk'uwatinze nitegura nk'inkumi yakunze ikirori teza misanga bahumuje ibirori sindaza bindaza y'amajoro mbipanga inzira nteganya zanga ku isi ndabizi bisaba ifaranga uratuburanga imbaraga zabwo ziguta mu kaga uzanye umurava niko kubako mu bundi kakahava mpetse umusaraba wo kubikorera fm kwanza kabiri ni ukubahinda nubwo ntaraza ajye sinabahunga sindaza mpurutse kure nagusabye ntungatire nzatinda ariko magere uzasiga imiryango yuguruye sindaza 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 mpurutse kure nagusabye ntungatire nzatinda ariko magere uzasiga imiryango yuguruye sindaza Sintaza Sintaza Sintaza